Bayo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alkamisar sappo ene lewru avril tane 2016 jena yamde sokirdo studio tamani miden tawa e maison de la presse to bomoko do jottino no do kabaruji di yumar way galo sokirabo on competitivité woteji commune ngaji leedi meden di dum hani wadde le sappo e joy lewru septembre don non la mo holti wiide tiagal ko biidi e balle politique de ko le majjudo on balle luttindire laamo de wakkar jono be tipitiki o do kabaru be collectivité laamo heba e hakkille hono ko wadno arani so dido woteji bortina ko le majjudo be bi kambe ngarta so be joddo e laamo o kasen be murtude gonde sa ha leedi meden dibe collectivité so laamo landino woteji di sina jaw yalla kulleji di fu nyibi le sa ha leedi meden di de woteji kan lanne postanti wiide woteji landite wakkar fu so de bortine be bi wala fu ko dun nafata kawrital mangal an hani wadde to lere to nyalawmo hande o alkamisare ndebe kolliti wiide jallini kewdi ngara hawrtidi le ngal do kawtal yoga e halaji di du ngara yowade do won faabe jeyal hono jam e deejer hal nyibirde le mali sikrab di won sambe kebaruji di min jogino do betande di bismillah modon e hedade kollitinde wiide laamo heeji ki wattu joni mo woteedi kani wadde le leedi meden di kasen do won woteji commune ngaji be mbiidum hani wadde le sappo e joy lewru septembre ndu le majju be mbi fa nuygal sariya mangal le leedi meden di wayltedu do hani wadde do won so hitande 2017 nde naati ankale le bitati arondeji di non be kollitiri wiide tiagal mudu be kollitiri do no woteji ankare region ngaji di do woteji an hani bortinere sabbi de di do woteji ngaddataaki kasere woteji commune ngaji fa kebe famtaade kede Muhammadu Samaseku
joni watta lawul tatobul ku wote commune ngaji region ngaji di sarta laabi didi jabbidi di tottinama dow yela yoga e balle politique e kanya gubal sema yama o sarti dun sotine ono didi jabbidi di gilla joni hirondirbe lamu beka kuliti wide njabali dun be mbihi dun be njata e kawrte majje faha e le hala mabbe bangal laddinol wotede gouvernement o chalido wadande hakkille buppi jabbidi e wayde deejere leedi ndi e kanya adi bamadi leetal kuru jam e deejere ndu balle jinganoje lamu deka fuf njabi immaade gouvernement o ka won e majje cikitide batte ko nyalade wotede senda ko e kanya rafunde na
wakkari jono balle gondudo e laamo o de dum won walde no dirta ADP Mali baabe kollitiwide be jeli so woteedi ana ngada jeewa yalla hono watta fa jam e deejere nyiba le Mali fo e mangal mudu non watta so woteedi di laaba le leeti meden di kede kanko no dirteedo Sori Ibrahim Traore o kanko no secrétaire général de o walde ko halido hen do fotti tango Muhammadu Samaseku
non penso que ça ne peut pas être autrement
bi de mbila wiide be jettiraka sabbi fadde wotede wadede won ko fedde ADP Mali ba wajin binta ko korol wada do bi fagol nyungitibe sabbi yo dum wotta bibe leedi joodi be der leedi ndi nyungitibe na yo ujunaji yimbe non kabaru laamu hakkudaaji o dum wontun e kanye wayde deejere so ni tawi wala fuf be dawrani dum wotede baawata wadede ngonga wotena hani landinede kande lato wote kantinde do bibe leedi ndi fuf ndinti
kam lutindirbe laamu obe be kollitivide patitiriki dido anya tiagal be tipitiriki di tiagal be mbide sabisa ewi laamu heba hakkilaaji ko wadi arande so woteji di bortina le majjo kanko secrétaire général do wono waldinde be noddirte PPR ne o hollitivide sa ewi laamu an hani jewtade fa handen no jam e deejere waldale leedi meedi indi fa yottino tan kur kaldale kawrangal wordi du e tawede furdo wibe ngara wadde majjere mawde le noga tati lewru avril ndu dum won le leedi meedi indi kede kanko jigiba ke taw ko halido hen do focci tango mumin sendebu
de nous retirer parce que nous avons
mi aniy ki yaltude sabi de min kaybi tidalaji bangal nuire sarhia leydi ndi heddiraki gikke fur hande ido tidalaji hana hadude jam e deere fa yottoyo himmo e yurmere le leydi meden di dum wadi so meden darta yimbe be fur yalta asawere noga e tatil lewrundu wakati neve fa be kolla metti mabbe ati di lamu o wondi e nangude hono saha leydi ndi worino kanyen no yuruku wodi e hebude sembe le leydi ndi tinne dum jam e deere warta le Mali
dans un Mali uni et prospère
gubeno tirtoade asa wadde wakkati joni be ngadi noddango fewde e laamo be kollitiwde wala fuu ko nafata dum woni heejade wattumo wotey di ngatta le leedi meedi ndi tawe golleji kewde gollaaka le leedi ndi holli be kollitiwde fa hande du sa jeyi wala fuu ko dum nafata ko wotey di ngatte wakkati fuu wiye dum sartama dum bortine ko be mbi wala fuu ko dum nafata wakkati joni kede kanko noddirten Almu Ag Mohammedo kanko on jado kabaruji waldinde noddirte semande ko haali do hen do focci tango Muhammadu Samaseku
je pense qu'il faut pas être un expert pour
le mbi la wiide yonal ko neddo lato dunkay andal sala na tajura wide wattuji sartadi di kebata lawol yoni ko lam o sala sartude wota de tawene lamdule ngada ko miden dardadun lam o yewta kabaruji di fa gasa fadde mabbe sati fuf hukude sarte wota de yata tagal kulle kewde de lam o hani wadande hakki misali bangal sa leedi di be kan yewtude kabaru ndungitibe e kanya adadu yimbele wotobe sabi yogabe na tagal leedi di dilla duubi joyi hulude on tan wide kabar wota de ana kaja imma daraji kewdi so eden jidi de lato sagu goto
si vraiment on veut que les choses marchent.
Sekira boro mbay ni trimi jojumodo e halla me bemala ne ngal mi noddita face Facebook kanye compte Twitter. Politinde wel wiide laamobe keejji ki wattu goddo kasen don ko bi etat d'urgence ko be bi wakkati jono be naban do faali sappo e joy lewru julien dou le leedi meden di o do communiquer be ngadi dum kenyan ko be ngal no botu mabbe o ko le majjudube kolitido la fu ko woni faana mabbe sona faabe jeyal hono be ciekirto bona nday di jiadin ko be darta wakkati fu fa ngada le leedi meden di dido kabaruji be dokki do don be ngal no botu mabbe o kenyan de holi tawede bete kenya yimbe la won nanobe dum won nokuno dirtedo boni le lamu doso idun le rezo mofti le majjumbe koliti wiide dum wonno mangal pade got le leedi meden di wi hibe do yimbe la won goto mabbe mbara le hen yimbe joyon dun nangam hakkuma wakkati jonan sikita yede yalla wana yimbe la jeyabe le gubal bi ngal famasin yalta e yoppitere ngal se yurute ngaran kalen wakkati joni o do wonno jam e dedere hani wartide le leedi meden di faabe jeya yalla hono kawrtide kani wadirde holli tawede kawrte mawde ngadi no do le saha leedi meden di wakkati joni kawrtal gongal an hani wadde nokku noddirteedo leere nyaloma hande o jati ngal do kawrtal hani fuddude yoga e halaji di fu ngaran yo wade wakkati joni no jam e dedere hani nibirde le leedi meden di fa yotto yo do wonno yimbe lo wobbe kasen nyongi tibbe no kani wirfitirade e ngenjaaji mu en kede kanko do no Musa Hari Maygo yo tindino suudu ministre humni no kabar dewtal bibbe maliko hali do hendo Usman Nyali Boudi
dum waran fa jam dejer e gondal wada hakunde me en fu en jeedabe jiaabe nuku goto neno sen noddindiri fa joddo den kalde ndare no sakiraabe men nyongitibe Mauritanibe no birfiro ngato yodum moccere mawnde le kawrutangal yimbe sema platform watnaabe mawbe saibe wombe tumbutu fu kawran hen neno sine yimbe fu kawrti ndokkindiri juude fu tidalaji gonde di timma e hakila men kawrta leerengal wadan fa jam e dejer hebe
bale ne otto telefoji le leedi meden dibe ko litti wiide wattu keedja don ko bi fa pisiji di fu inde yimbe binde le hen miccete den wiide don won wattu mobe keedji o ka jabbi ki jaati le jena lewru avril du dum hanno timmude wakkati jono be ngadi noddango feewde do won yimbe joyen telefoji le leedi meden dibe tinno ja yalla hono wattu nabirte yeso kasel sebi de sa jeewi ko hadi yimbe be windad don hono jam e deejer walda le leedi meden di dum fu ane sababu cakkidi wakkati jono yimbe be windude inde mu yen kede kako noddirte de madam jara salamata jara yo horejo wal nebnudute as commande ko hali do hen do fottitango Muhammadu Samaseku
man je pense que cette opération il aurait
hakle am ido golleji an hanno wadede gilande service uji telephone ngaji di puddi kabar pisuji di en fut ede andu wide gube leydi di an jogi yebare sanne bangal sartiji yila amen kay yimbe la hasnabe kabar mun sino jawta no indugo ngul wawata juktede salabe kebali be inda ya pisuji mun so wana dum kay watto jabbiki jati ka bingel adama hibata no ngada fuf dayan wasube hinnade ko hemun en ka hewti en fuf denti e nafa mudun ko kani faham wadde bawde mabbe sala goto fuf an heba indude pisuji
chaque utilisateur.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sakrabe jurneden jeyelo do nende rezo ngaji di wakkati jonen fuddiran do kaydobe kollitiwido ko yata yimbe le chapan en nayon yiwobe do won nokkule do damaje den gorri yiwobe le nokkule noddirtede Sadio Lo Kanye Sanso hollitawede kambe gorno wadde kawtal mabbe to kayto wakkati joni o faabe jewto yollo honno do won damaje mabbe den gorri ko woni faana ngal do kawtal do wakkati joni be jewto to damaje do won gonde nokku noddirtede Morela Kanye yettelano kani uddirede sewu tanga tan faado kuccala do be kolliti to do kawtal fu iton hakkunde jalle ni goddi ton di kanye balle politique fa yotto yode e hejaabe laamu on gobbe tombe ngal do kawtal ko ni faana muudo wakkati jono fa pammina jamaa on kutteji tongi le laawi wakkati fu hono ko kasaraaji di ngatta le laawi di ko yalla di do kasaraaji ana buyto le leedi meden di lanni be wodo golle on hubere wonde to kuccala tonde ten garanti minirem faado segudobe kolliti wido ko yata yimbe le chapan en ayo do no gollidobe e yimbe le sarotobe gombe to kuccalatobe holli tawede kambe gondno e wadde ton kawrtal mabbe ila kenyen le ngal do kawrtal do holli tawede wakkati jonobe pamminte hono bonandaji ngattedi wakkati fu fewde e robe di kambe ko mabbe pamtuto wakkati jonobe do robe le so bammi fa bonandaji ngada ma fewde e muude no kani nangirede fa beede le hen ande mabbe ngal do kawrtal ngal waddi ton balde tati landini be ngal dudon walde no dirta oni famde sekirab do katte nyalo mo hande kabaruji meɗen ɗi min jooti o sanne heɗade heejoji amen honno andirɗon no kedde heɗaɗ ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi.